yande joni tori mintaji sappo e joyi studio kalangu nani habaruji e fulfulde kori jagnal le mon sumana amadou janganta habaruji e fulfulde koy kibaruji di hande ni no dara filla battu sappo be ngada do e yaade hara ko darto wallitobe faabotobe darobe faabede hikkaobe ngadi bato do inde darjinde rewbe gollobe de fi majju en nanan ko dun sawi e ko gomnati aadi wadande be kambe ben enda nonni hitande fuddubi joyni endan gorol ndiyan chofan ko wete telwa no tato endan le commune mo dabaga region magadez no henna wada bonondaji hitande fu hikkadu kondan baadeji na biendu kondan chuudi kaliji e bulli fu woni ko gorongol yaadi wakati mo tobo heewi ton sanne yewtare men pinna hande studio kalangu altinere fu en kaltina do filo ko darto labi saria madan goje maymuna gazibo haalna en do filo ko darto nanugol e nawtaragol ciede bonde ko way nangu neddo kasu fayaade dubi sappo yobadu ko nan ciede fa heew nonni wontir le habaruji di yorno biirnomi ni no dara hono battu gadaado o du konna kam woni hono sappabo do filla ko darto faabotobe dar faabede kambe du konna hitan hikka be bi be kokki darje on enda ni yaade faabare jondu konna ni hara a rewbe gollobe do fi on enda dun du konna waddi ko fa hande minister kawjido filla ko darto hono wallutugol himbe daroobe faabede o holli o wi go fuginando mo hokka darja yaade e goto latido kanyum du kondan hono maayi ele gollugo golle majjunu be Zakari Sadu ciagal majjundu fa hande du lawa magaji minister o halan ko dum ko gomnati aadi e do fi on enda
le gouvernement et avec vous
onon pelle balliroji e gomnati tawda handen do sappo e jeenay lewru out nyaloma miccintino ko waduno tom Baghdad hitane duubi ujunadi e tati ko mettini ko wela berne en puddiran kollol fotoji din dengada mu himbe jilo dara ko wadda fu gan himbe kolle mido miccito du der nyalane handen de e Zakari Seydou mo IRC accudo baade mu e himbe mu yehi tom Baghdad gam faabo wada himbe do lawol waddande himbe balladu Zakari o mayi mido sembin dina on onon bibbe leydi e bibbe leede Yasin gam on dilli on acci koreji modon on acci himbe modon gardon gam wallirde himbe tawabe der hamqalla himbe be ko e mu en kabbi dalila ko wona no wade der cekantaraje mabbe dundu saabi ko gomnati wadi aadi renude nokkuje e tawodon der mu en ko watta on gadiri golle modon no wudiri
a mieux servir le peuple nigérien
yarno mbirne ni fa hande hono to enda le region mo Agadez commune mo Dabaga no wodi ciofol ndiyam be tengol telwa hitande fu sengol wada bonandaji dum wadi dubi jotto kondurni enda nyalaade ko ndiyam tobi ton fa heewi wadi ko fa hande ciudi chami e hawtaadu ko nan kaliji dum woni ko woli e fawar jom bulli fu woni ko ndiyam dan enda e ilo mudum yaadi nan ko merdi dabo mo Dabaga mbeteddo Mohamed Jibrila Abaka o halani bandimin tawa to endan Agadez mbeted Anisey Karim
la majorité de jardin
dou dal koli tawadi dande gorul telwa fundi am dan nyamidu nimbe no tawadu wakati gattol albacce awdiri ni e ko awa do fu gorul telwa ngol yaadi em no wodi dabbaji batudi e gineji tawadi der kalijeji dendo minen don jaw ko adi amani koli fu tawadi dande gorul telwa ngol bononda o hewta ke dum gollobe mem ba ko mayde wadanay dum e ko boni dum no waddanam be sador ma far gattol albacce de hitande hikkane de walla tamin to gorongol woni moddinol maggol gadangol gam hunde fu ko tawano dande maggol rawani fu dam bonnini dum hano ko hikkadin ba ciudi din dum memedo moddinol dande gorongol wadama amma ni ndiyaden sembe sembe dam wardi wadi ko min bawta jabbade dam
problema avec tel wat
no ga e joyi lewru uttu ngonde der mudum woni ko laana hijjotobe arana ngartirowa hijjibbe endan wartodo enna gallure nyemen dum woni ko faware jondu konda ni goto himbe hawjibe filla ko darto hono golla ngambe teddo ono mani Muhammad Sanusi o halani bandimin Haruna Musa to enna to hijjore o widu konda laanaaji piroji din tukkana ngadde himbe faya lewru dartondu joy mudum
Le premier vol c'est le 25.
Garkilana arana kan laso e jo lewru utun. Chakiti ke kandu jo lewru septembre. Yaha wartaji sappo e jeddino wadete. Laso e jeegon lewru ut lanaji didi ummoto Saudiya gadda higgotobe. Lanaji didi non faadum hanta amma wadan degon de lana goto tan warta der nyaloma. Kiloji laso e didi goni ko yobantaake don. Kiloji didu tawe no habbinu kura warre. Basi jogetede e juude dindu to kiloji em uru kiloji sap. Dundu woni kiloji biadi yobantaake duwan miden gidi du himbe pama ko lanaji di leedi Saudiya kam sigili ummaaki majji denne tobe pabbini gartol wobbe seeni be munya
c'est vraiment d'être patient
nonni non wontiri aljumaare hecci kenya jabbinde wonno ko seeni fedda hawjinde filla hono sigila chubaaki leedi men Niger wurtini hono ne wonno sigila on endam jojjinira ko dubinaade de noga war dubinaade noga e go'o go fugi nanda ni fuddirtana e subagol hon faware jondu konda ni hono ko ite kon siye ben enda dum du konda wi ama wadu tana ni Allah jabi hono go lewru novembre dubinaade de noga yi dum woni mawru nonni cagal mun du konda horejo leydi Niger keso kanyu e député be kanyu subbe ite noga e jeddi lewru décembre dubinaade di e noga e go dubinaade di nonni fa handen du no tawa du konani subago gol enda seningol timmay don enda du won ko horje leydi yaham wadade dabangal enda nogay lewru fevrier dubina didi e nogay e go'o cagal majjundu horje seni o holli maître Issa Kassouna o wi hono nogay lewru ut dubina didi e nogay den wono de be gaddoto dereji to himbe inde mu e nate mu e fotoji mu e ngada gam batte holle ministère hawjina filla ko darto cubaake leedi men Niger ministère der leedi meden Niger nonni ko watto sogeji leedi Niger rewbe worbe kemen jetto chapande joyon kay won ko dilli dan leedi Niger gam batta yatto enda Mali ndudo lawo ministre ko wono ministre ma du wono faaba ko hanta e leedi ko hawrto e do Nations Unies to enda fa faabo Mali nenne ne kay kambe be enda be ngadi ko watto lebbi didi feccere e be ekkete be beydene wawde gollangal e wolde ne e kulle den enda fu be ngadi ton enda walam chagal mun wono ko be dilli yatto enda yerno Sahel ono wurtiniri kabar on enda dum won hokkoba habaru be leedi men Niger nonni fa wara jondu ko dan hono baccalauréa ko teful hikka dum satti sanar kebol ton sabu yama do himbe hembere burta noga en jeego yaad noga en jeddo ko hebi dum waddi ko fa wara jondu ko dan ni nyimbe dan kaldo majjum ko goto lati kanyum woni hono horejo pelle kawrtal pelle hono fa wara jo syndicat nonni janginobe be jande hakkundeji o haali o wini hon hunde haynak fesede kalay sabu jande sukabe endan tomon do dari seket nanen on fa wara jondu kono mbiete do Haruna Soumaila Maiga wakati yewter mako e mbiete do Rafika Attaher
ko je dirais qu'en tant que correcteur
min yewo dum haydina ke kan gam hore be be hakkiloji mu e ngala e tewteru ndu itude ko wite SVT der sigila on no wodi kulle gaddade ko tawaka der sigila tewteru ndu dum do hollata ko subotobe jande ko jamte tewteru ndu hokkai dum sembe yewbe be yewbe to tewteru ndu yottaki jangena liwabe to tewteru mu cagal mun didar bengel woni hitande hikkande na ko yewobe be nyara der to yewita tewteru bakko ko dubu jinaidi e sappo e jenay dum non sarusi kawjido tewteru bakko ga heba buita milioji hemre wartiri wobbe mabbe ko tewteru talkuru breve dum hebube be fu do sappo jetati be kebi de be jotto ake terminal dum wadan ko dum rimani far jandeji ma
niveau des élèves
nani wontir faware jondu konna ni no tawa hara filla ko darto sigila ko ite Kir Sale kamoni hono hawrterne duro watto enda ingal le region Agadez hitande fu komiti nambi en du konna fedda hawjinde sigila on enda wadi hawrterme to enda Agadez ko be kawribe jeewi do majjundu konna dum won hurfarne enda do fi mun e sigila mudum sey be bi ko warto hikka dum enda buran ko wanno rawande dum enda e wodde dum won ko gouverneur region Agadez Sadu Soleke haleni bandimin Musa Mama
le comité régional
comité kingado de région on gan siriade fijo Kir Sale on no wada hawrini arande gan fondita moddina golleji comité odu yewtinake wadi e ko jacci der gadol fijo Kir Sale rawani ko yettore alladu gan dum hii ko Kir Sale mo rawani wadi no wudiri dum weli du himbe sador mo pamaro ko kanni wadi amma min dur wonno watta to dum ko wadu kare min tintin kinto du ko watta Kir Sale hikka o jama are wara Kir Sale on du lato ko dumata novelle himbe
fa de la region d'Agadez
nani hono nyalane chapane jete goberde de duniyar itanande gam batte kojol no fotoji kandu konda batuma dam den galni metete blue zone ton wonto fotoji jara kollobe bi manda hitan hikande wonno do fille ko darto hono yoltugol hakkeji sukabe kanyo hollude dun en kaindu dolle mudun ko wonto mum en tilay dun wonno ko batto on enda wada do mudun waddi ko fawar jom bitte do no Salman Halil goto e mabbe hojo fotoji be enda o halani bandimin subako enda asman china dum woni koro e faande manda ne do nyalande
Cette journée est très importante
parce que Batu nyalande de hunde non ko mauni ganse jewama der duniyaru nokku fu fotoji no tawa der yimobe hokkugol habaruji der ONG ji e campagne gondi jonde hore mu fu e dun tawa gam hande de neddo no yidi wadde andinore saito watti foto mudo den ne batu nyalande ittanande duniyaru ko fotoji wadi dum min gadi dum hande e ko tokkiti waddude fa hande to amin hikka batu ngu no wodi ko fero ndiri dum gam eden tawa der wakati monimbe hakkiloji mu e kuybiti far nyenyal e ko nandi e ko jol fotoji warti hunde gollal gam mi do wawi wadde studio an hoja fotoji ndedi modi mi sonnan den e dum walla nimbe ngada ngurda mu e no wodiri
development for un pays
kettine sigilaji studio kalango kadi to tawado der duniyaru do facebook studio kalango
Facebook Studio Kalango.
No welcome sanne mi do feccide dum.
Yewtere men pinno Studio Kalango yerno biirno mi onni en haltana hala hono cede bonde naneted e leydi laati dukonnani hun non ko laati sakaroma sanne sabu ciudi sare leydi Niger yarodaaki do majjum. Madan Goje Maimuna Gazibo laati do chardo no endan o filonto en do endan noy wonno hono sare majjum waawi yarti.
Neddo fu mo jungo mun tawa e do nanol cede bonde e der leydi na nawtorade de no wadan jomun nange kasu duubi joy yaade sappo e jukke du yoba kwata milioji sappo yaade laamu leydi madame Goje Maimuna Gazibo kitoto do faminiri hanoni
la force money consiste pour un individu
cede bonde kan won ko ne wadini horem tawamadu laamu kan wodi lawol wadda cede neddo fu wala lawol wodude cede habaru cede no wodi gacce ko himbe gatta misali ne onanga biyegu cede serka yeso woro fu do hen sare no wawi tokkiti sarani nangi nadu ko ja cede tammaji jaha gada ko tane noppi do du fa hande gacce modono jondo ne ofu gaddude ballamu fa cede bondi nata der lady nadu goddo hokkima cede bondi be ada andi cede de boda a hoi de anati lady a hinne kina a wada choggu dunno nonga kandu tawadu walli cede bondo nata der leydi Niger ko wata en gilodu der leydi faisi goddo hokki made do ada andi e boda dum tawe wana an wadi de hana do annani de der leydi Niger hatta jomun no wawi nangede faisi goddo halfini ma cede bondi sani de goni hedungoma fa police ji tawi dum hema to ada wawi nangede dum ko baydi do majjun gaddo le cede wondi nanol mudo der leydi do Niger sardobi e koynanta jomun so kibi
pour lequel les juges ne ferment pas les yeux
kebado e dongol lawol dume sariya wi
de 6 mois à 3 ans de prison
lebbi jegom yade dubi tati kasu kan jomun wawi nangede jukkedu yoba ujinaji getati yade milioji nay misali ne ofu tewtudo waylita none kede na lutade to kamdu sani hebama no nangete nino jondo sa waddi kede bonde der leydi Niger faisa tawa awadaydi dogo hokkima ya hokkana kawo an na goddo fere an ada andi ko cede o boda sani a jabibe dondu jomu no wawi nangede dubi joy yade dubi sappo kasu wade du yoba milioji sappo yade gomnati sari o na satti sani
10 million quand vous êtes pris la main dans le sac
edo yawtarne nan don deni won ko habaru me fulfultili hande faale hewtene jango nan habaru je fulful ko mi ngado to studio kalangu gungu muhammad dantani wada habaru je hausan kore bandaba mi wobe do dai demle koride assalamu alaikum mbalata jamwali
Lasso ilewru utko du ujunaji it isapu ijene studio kalangudo radio ji chapan etati ijetati igoli dita.
Futten sigilaji gako alhabaruji irepe gadente bandira imupe rebe.
Talata fuga akoko alhabaruji ibellare.
Fulfude.
Hausankore.
Jermare ifransire.
Ketine yotere pindino ko studio kalangu. Do labi burna lobba.
Yemne jogo imintaji sapo ijoy. Lasaro fun. No wodi botu jota kale.
Korepe gadente bandira imu rewe. Do jone duniyaru itellal bannu